Wakanda Records.
Jay Stack on the board.
It's me, Jay Stack, as well. Kitanizo apachiripo, kwa matokolo valibe, ndinga vange bwanji ine. Kuri ndizikonza izi, COVID, wazingwita zintu, mwote pano ndikumuomba muntu zanga. Sende ndikupanga goma sukulu inasekedwa ndimakhala ndikuganizaganiza kuti ndibwelele usani kusukulumani koma ndimaganizira mina nthenayi inafutila ndikusowa ntengo ogwira ndipange bwanji anafe poti sukulu inasekedwa corona wavuta Samba manja ni sopo Kutalika nwani mita inu Musikana na usiliasi inu ama bungwe wa agamalengeza Musima kaleva number one inu kunyala nyaza malangizo aho Ndiwe moyo ni pamba usamalileni Pukusila moyo umasunga weka Masiku wano siya kale Pano tikutalika na ndashi pale Tikukala motalika na komandi jiteteza ya tuifeo Palibe kuchitila mwina basi kutalika na basi we Corona wavuta inu Corona wavuta inu Koma ndi opeweka inu Koma ndi opeweka inu Tawizo se maski Usamba manja ni sopo Kutalika nwani mita inu COVID-19 COVID-19 Siamase wela brother Siamase wela sister Moyo ni pamba Usamalileni moyo Tikale Wani mita kwa Corona wafuta inu Corona wafuta inu Koma ndi opeweka inu Koma ndi opeweka inu Tawizo se maski Usamba manja ni sopo Samba manja